Nimushimu iteka kukwari miza mga mamazizi na nje Kukwimba wazizezi wora witeka Awo ya chungu ya kawakura mkubo kukungazi murangurure Kukwimba wazizezi wora witeka Nimushimu iteka kukwari miza mga mamazizi Kukwimba wazizezi wora witeka Abo ya chungu ya kawakura mkubo kukungazi Murangurure Kukwimba wazizezi wora witeka Babarira ikirengagiza ibicumuro byacu Nihorana uburakari ahubwo imbabazi zayo zihora zunguka
Itagukura, na nao itakujeza dore Amém.